atenga ya chisea tuli muka muka wajito bende kakuru bendo bende kawalu Mulekenga mulisize wakulu wali elirungi eri ekitiibwa teri mabanja tolu mwanjala gwe teri bulwadde oba musanyu jerere lwaki totukusa ku lugendo otuke wangulu eyo kubanga wali ekitiibwa byawanumbiru mwambuki ensiite kungulwa tubeera mu bubenzi ate nga bya kiseera tuli mu kabuka lwaki totuukuza gwe lugendo ogende wakuba eyo eyo teri mabanja teri balwadde oba emusanyu gyereere okuwonya kwa mukama kukkiriza ate nga tagaba naddagala wadde talina naddagala naye ngaakuwonya muzibe w'amaaso era atuula wadde kasibe era ayogera n'owebintu era asimba mugavu w'amato era akulira katonda gwali wanaakwata teekaga yatuwa eriba yeesibidde entanga lwaki totuukuza gwe lugendo ng'ova ku bino eby'okunse ensi tekungulwa ekyo tubeera mu bubenzi tulimu kabuka akoowa yakifa